ministry y'ebyenjigiriza yegabye bikozesebwa mu masomo gebya science oba Sanskrit eri amasomero ga gavumenti aga primary 20 gasunsuddwamu wano mu kibuga Mbarara. Zi kits zino za kuyamba n'ate okutumbula ebyokusoma nga olabako bakiyite practicals wamu n'ebirala ebyekuusa ku science. Buli kit erimu microscope, magnet system, human body models owamu n'ebirala ng'ebyo. Zi science kits zino zaakwasiddwa amasomero agaakoze obulungi 20 owamu n'ago 5 agaakoze obubi mu PLE ku mukolo ogwakulembeddwamu Jacqueline Kakunda amyuka RCC ow'ekibuga Mbarara era nga gwabadde ku ssomero lya Mbarara Junior. Akulira ebyenjigiriza omukulu mu kibuga Mbarara Gerard Nkulikiimana yagambye nti enkola eno nnungi olw'okuba ewagira n'ate olw'okuba okuwagira amasomero agakola obulungi gokka akyandirengeza nnyo ddala amasomero agatakola bulungi. Ono era yagambye nti ofiisi ye yakutendeka abasomesa ku butya bwe basobola okukozesaamu zi Sanskrit zino obulungi ddala okulaba nga n'ate amasomo ga science gakolebwa bulungi ddala era abayizi ne bagayita bulungi mu bibuuzo.